kukuliwa Amachana makenda kuwa Mnenge kafa kweme vina vikula Nali kula seno wangula Obulia onali wanyamya na vendava Simu wenji kuwa Gansi kufuna pili ngase chua Chindatero kunyolwa Ningamba wafuna boya gala Baby I'm stricken Jealousy guy Stricken I'll never do it again Baby I'm stricken I'll never do it again
Okuyambola uje chichambila kukosivu Nasi